yenakatude.
Mwangala nzenyo,
nakatudde muwala mulungi ye nakatudde muwala mutefu ayambala bulungi natambula bulungi ye nakatudde kyempa mwagala nze nnyo ye nakatudde nakatudde kyempa mwagala nze nnyo
PowerTunes.com.
Chino, chino, chino chendi kosi changu. Sagara kukuru miabambi, kari sagaro kabi. Yagaru manye, yopagara na kwafe. Kuwede onze nyenda, nafuna yeyo mulara. Yeyo mucharo. Songa funa yo mubezi omulala saze okati bambi ngenda anginde nimekumalira bisera anginde mere noyo eyatwara omutima kwange wadeti ambacho kubafendi nadio moyo
PearlTunes.com.
Kende mbere no yonze aline mpisa nate muka kamutega raba yomba nze musani ranze yomu tonzi asaze wo mbere no yobo muna kyaro makwata chidima ate akocha kocho amani dengero esonge anginde nimekumalira bisera anginde mire noyo eyatwara omutima kwange muito mundi. Yeah, nze nange kwenjagala jari. Wempana mubandi yoyo, Irina. Musai kwange, sibuba na yesagala mugamba ko. Gande sewo mama Ayina
Ayina nyamugamba
Nyamugamba goya malobude Ngatoli muntu wange
Ayina Ayina
sembere nundabe mwatu tanti bulijo wetegereza nga nyabantu mutabaga no bulungi baba wala na baba banji ne baba lemesa omukwano jukira luli betwali fembi abatulaba balaba muli olwokuba nti ffe tussa kimu ne tubalemesa
Yeah.
Roots Man Party.
The Roots Man Party.
okuferi omutunzi mulabirire muwerere mukulirire ayige nkino kwagala okiretima era oluso obujeemu bwebuletera abato okugenda ne kampiringisa wabula kyakabi okuzala abaana ate ne tubaleka ne bakulira ku makubo endowooza twebaze nnyo sempanji obanga tumumanyi busa banakubulira
an old time lover. denga bagamba njo yo mwana wansonyi eh
kasita se pisalina
pisalina
wange nange ndi uwe
uwe
malunji se kwemanyi
eka kwemanyi
sabana ngechemuwa
simuru myauli
ebyo kuzunga sibyaliko
ebyo sibyaliko
lala nyangamba talindeka
Sarina
wange nange ndi uwe
uwe
malunji se kwemanyi
eka kwemanyi
sabana ngechemuwa
simulumya uri
ebyo kuzunga sibyaliko olulala nyangamba talindeka
wansonyi wansonyi nebambi mwagala ngabwali
from pearltunes.com.
Mama we, juzi yangamba nti mutwale ko mwane bweru eryo lusi jengenda nange nene wa Atiayo,
atiayo.
Aba musikiriza abagaka bensimbi banji. Koye kisinga kaberenga waka.
Kaberenga waka.
Kubanga buli chansa banji leta. Watabalala bagamba mbu wansonyi busonyi. Sasira, vamos nango muntu. zewa
abalera abayosa abakuza kalibas kutwala musomero no bunyuma woi bayamba mubukade bawe chitiwa echibasanira bagondere bayambe mubye bakora ebizibu mfafa bye bayitamu oh bayambe ko basasira. Mwebale mwabankuza ne munjula ne munzibula maso kale mwangale
I'm not afraid to die.
Download music from PowerTunes.com.